Sifa kwa Mola wangu Maulana, kwa kutupatia mama, upendo wake onekana ta kwa sura. Wanafosi kufarakana, yakaleta kuridhiana, maendeleo kanyosha sana kama rula. Wapinza na jawa tenga, japo shukurani ya punda mateki, nchi imejengwa. Mama amesha wazidiketi, wakiona kilemba, basi lazima watetemeke. Tunakwenda, 2025 lazima kieleweke. Chuki amepuuzia, wakisema ye ajali, anachodumisha amani, nchi ifike mbali. Yendo mama wa Watanzania, wakatae wakubali, hata watafute dosari, si tumesha mkubali. Tena huku kwetu tunasema ni wewe utashinda, una kura zetu, yani mama hakuna wakupinga. Vijana wazee wetu si bajaji boda boda machinga, wanakupenda wewe. Swala la kuwa CCM bado, mimi bado, bado bado natamba na mama
bado,
yeah
bado,
nipo na mama Samia
bado,
yeah
bado,
yani mitano tena
bado,
tupo bado
bado.
Kaboresha kila sekta, umeme na maji upo kila chochoro. Kuna melemeta, hadi vijijini kuna giza totoro. Ameleta, SGR Dodoma Morogoro, kupitia Royal Tour watalii Mikumi Manyara Ngorongoro. Mama tumesha kupa,
tumesha kupa mtima mtima,
atuto kutupa,
utashinda mazima mazima.
Samia tumesha kupa,
tumesha kupa mtima.
Atuto kutupa mama,
utashinda mazima mazima.
Tena huku kwetu tunasema ni wewe utashinda, una kura zetu, yani mama hakuna wakupinga. Vijana wazee wetu
si bajaji boda boda machinga,
wanakupenda wewe. Swala la kuwa CCM
bado,
mimi bado,
bado
bado natamba na mama
bado,
yeah
bado,
nipo na mama Samia
bado,
yeah
bado,
yani mitano tena
bado,
tupo bado
bado,
oh.